beat Lani si yani shit real jum tani si kambi na Mr. 16 yo. Yani street kami si mtani we live shooti ami na kipaji mtani big screen yo. Yani beat Lani si yani shit real jum tani si kambi na Mr. 16 yo. Yani street kami si mtani we live shooti ami na kipaji mtani big screen.
Around here, najulikana na how it does. Around here, najulikana kwenye hizi blocks. Not around here, how are my damn who show me love. Around here, we don't shake hands. You got them say, nakani damn mpe hug. Njooni kushow palis, you buy my blunts. Around here, makarao, sushinda tukiwa dark. On the daily, around here, si upenda pesa. That's why to go always on the task. Always on the grind, to get after he cash. Around here, sutuliza tukisikiza my reggae na hip hop. Kajaba, kamikens, blue moon, I'ma have your reshot. Around here, see you wish it to be simple. Every other day, supernatural to kifo. Around here, they survive for the fittest. So see you do all kinds of business. See we're legit, I'ma illegal. Around here, by the age of 18, my youth swengi washa kuba thugs. Baby mamas na young and duds. Na wengi wawa ko hooked on drugs, yeah.
Yani beat nani si yani shit real jum. Tani si kambi na Mr. 16 yo. Yani street kami si mtani we live shooti ami na kipaji mtani big screen yeah. Yani beat ndani si yani shit real jum mtani si kambi na Mr. 16 yani street ami si mtani we live shooti ami na kipaji mtani big screen yeah. Tani metoka hizi bobs utafutwa inabidi joma ndoms inauzwa hapa chondi zo duka bila mobs upanguzwa kama boli ya kukula yani toka hood mbaya. Tume chrome kwezi suwa kwa machom tukivuta si roll tumapiwa korosondo doto mob yani dog wa kibunda ungoja tomorrow juu future iko gone kujikuta mbele ya wall ukuta iko front kwenye sura yani toka hood mbaya locked up kwenye nyumba kapa roll nujafungwa inabidi joker stone kuangushwa vile hii jeshi ko stone imenduya jobless design mbaya back door zilifungwa pigwa lock toka nyuma siko wrong haina pupa ama blow inatupa ukikuja tu sana yani toka hood mbaya ni matoka glue shada tunaona roof wapa batu fika juu blanda we never look back wazi unachoka vile jojo mambus ndio warasta wakiomba blue ya jaba too fucked up bila book standards crew ya mtu kasaba we never look back wazi kunduya na kukula tu sana ni madunga wako juu tarakabu saba juu hapa mgunganya tunaona roof hapa batu fika juu blanda we never look back wazi never look back wazi. Beat Lani si yani shit real jum tani si kambi na Mr. 16 yo. Yani street kami si mtani we live shooti ami na kipaji mtani big screen yo. Yani beat Lani si yani shit real jum tani si kambi na Mr. 16 yo. Yani street kami si mtani we live shooti ami na kipaji mtani big screen yo.